Boys starting champion MC Brown.
Kama rafiki wanajana, yani kwa mana unaniona. Eti na piki ya kwanza, ndo kwa mana wanaongea. Ea, naona, sitaki rudi nyuma, utajuta kiwa nyuma. Ea, uwajuta.
Nilifufuka, nikazama kwa machoni. Peke matatu, jide mikanda manana. Na, baby, intabe kwanpo.
Kamata chini, baby, my love is so sweet. If you want it, my love, I'll go give you. I say, kamata chini, baby, my love is so sweet. If you want it, my love, I'll go give you. Tim, Timban, Uganda, oh yeah. Lego, baby, I should know you.
Chekelewa, my baby apana kuchekelewa. Chekelewa, chekelewa, apana sitaki kuchekelewa. When I sikia inama kamatwa tulia uliza.
Baby you're sweeter and you're better than the rest. Mami inyanincha beko mpolo kutwenga. Tukimba drumchin kulere pan mama dia. Baba dia incha beko mpolo.
Mina sikia baby, mina sikia mama. Kende kama tu mama.
Sababu ya dunia unanifanya minalia. Tumefika, tunacheza, burudika. Kwa mateso ulionipa nikamua. Safari ya ghafla nawandika barua. Kesho naogopa.
Chekelewa, chekelewa, my baby sitaki kuchekelewa. Chekelewa, chekelewa, my baby hapana kuchekelewa. Chekelewa, chekelewa, hapana sitaki kuchekelewa.
I'm the king, yeah, you're the queen. Anything you want, I'll give you that. I'm the king, yeah, you're the queen. In a DJ, I'm okay, we play it go. Mama, tika kuria. Baba, tika kuria. Everybody in a midland, them coffee, see you. I say, I'm the king, yeah, you're the queen. Anything you want, I'll give you that. Got the place, I'll tell you this. I'm here for you, oh, 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 I say.
Nah, 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 nah. But what I feel about you, sorry, my baby, yo.
I'm sorry.
I'm gonna tell you this, yo.